COVID-19 ho bona la setla bo pa botswa mogwa wa thuto Afrika borwang tjole ka ha dikolo tse ngata le barutwana ba ikamaganya le megwa ya diphaposing tsa thuto hona le khona halo ya go tsepamisa maikotlo ditjeng tsa mogwa wa e-learning e ka tsena le diphepetso ho fetela mathateng wa jwale barutwana ka tsena le matitjere ba ikamaganya le mogwa ona wa thuto o motjha mokete monyobo ke yena fitisa ntlale o yena ya Pelma Gubane
ho botlhokwa gore botlhe ba ikamaganya le mogwa wa e-learning jolo ka ha sewa sa COVID-19 le ho kwalwa gafetsa ha dikolo ho bontshitse ho ya ka mogatlo wa distance educator Brainline boholo ba dikolo le barutwana ba ne ba se malala a laotswe bakeng sa mogwa ona wa digital mohlanka ya ka sehlohong ho Brainline Colin Cronier o re seo ba ithutileng sona tlasa COVID-19 ke bohlokwa ba ho ithuta ka e-learning ka moso.
It is true that grade 12 learners have been forced to use online learning, not by choice, but because of the circumstances and the situations that they found themselves in. We have found, however, that young people are very prone to flourish in the e-learning environment. They are used to using their smartphones, they're used to being accustomed to a digital environment much more easily than older people would do. And for that reason, we have found that they need a little bit of training to get into the system. But in the end, they seem to flourish in the environment.
Brainline e bone ho ata ha mogwa wa thuto wa online mme e re batswadi le matitjhere ba qobellehile ho ikamahanya le ona ka pele. Cronier o re ha se dikolo tsohle le barutwana ba atlehang ho ikamahanya le ho ithutela lapeng.
Although the school did their very best to deliver online learning, did not fulfill the needs of the learners, and they found that they needed that just a little bit extra to prepare them adequately for the final exams. In the case of Brainline, I think that is true for us as well. What we specialize in is then to fulfill those needs, to see to it that these grade 12 learners have a complete subject-based assessment portfolio so that they walk into the final exams with a good year mark.
Ditlhatlhobo tse phethelang selemo di atametse mme morutwana wa grade 12 Yoli Qodashe o re o ikemiseditse go gutlela sekolong ka mora dithibelo tsa COVID-19 tse entseng gore dikolo di kwalwe o re go ne go se bonolo.
Online learning wasn't the best of ways of teaching us, but when we went back to school, our teachers tried their best to do revision on work that we had done online. For final examinations, I can't say I'm not ready and I can't say I'm fully ready because we're writing prelims now in a way you are expected to know everything already.
E ne se fela e-learning eo ba lokelang go etsepamisetsa maikutlo. Cronier o re le ha o le jalo sewa sena se boetse sa tlisa gatelelo e maatla ya maikutlo.
They've needed to cope with the psychological impact of what COVID has brought upon us. Not so much the technical side of it. The additional constraint that I felt that our grade 12 learners and other grade 12 learners probably felt was lack of access or restricted access to data, or lack of or restricted access to smart devices. Those two components are essential to become part of the e-learning community.
Le ho ja ba bang ba re ho bile bonolo ho bona ho fetohela ho digital technology bo emo ba COVID bo pepesitse bo fokodi le ho hloka tekatekano setjhabeng. E boetse totobaditse kgaello ya marangrang ka ho qoholleha mahaeng le phumaneho ya data le tse ding tse tsamaellanang le yona. E bang tlhaena e sa le kudiswe e tla fetisa ba bangata menyetla ya ho ithuta le ho tswela pele ho seo technology le e-learning di ka fanang ka sona. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Pelma Gubane, Johannesburg. Ke Mokete Monyobo, SABC News.